Salbonani, salbonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le the Preachers of God elinamadoda awu4 uNkosilathi Mbambo Onweni Ndlovu nombukani Mleya. Iqembu le the Preachers of God lisungulwe ngonyaka 2014 la recorda professionally ngonyaka 2015. I-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekhoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award ye best gospel ngo-2018. Sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi, yona eyathola ama-award amabili. Yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela. Njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka. Sikakabisho ukuthi izophuma nini. Ngicela kakhulu i-support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sivele sigcwele umhlaba wonke. Inamba esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta uma ungabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho ngabe nomcimbi kungaba yini. Siyigospel ekwazi ukuyakaza, asiyile yagospel eborayi. Siyajabulisa kakhulu abantu. Uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje the Preachers of God. Ama-videos nje akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyo yonke indawo la esibonakala khona. Sijabulisa abantu ngezindawo lezo. Sengivala msakazi wami, bengicela amavoti njalo ebantwini. Sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards. Sinominethiwe lapho kwi-best African artist. So sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote. Ngicela ukuthi bangithinte kuleyo namba engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi kuvotwa kanjani. Ngiyabonga.
Agukho engikwenzayo ukuphumelela wena wena angasini. mele.